Custom Records Entertainment.
We record on Tolo Checks, Nicha Iwa,
Davis Z Production,
Takonwa Isia,
Zenwap.com.
Aba no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule umfa file kalipa, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
aba no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule umona file unaika, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
aba no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule umfa file kalipa, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
aba no matua fika no patishta ya kuika la fe. No, umoyo zefuni gongkala choncho. Ya fisi yourself down, no zifunza wildlife ima kufuta choncho. Let me tell you something, kolungu sama funa uziputika choncho. Yo, anakupanga out of love, zifunze why uputika choncho. Anakupanga out of honor, zifunze why uputika choncho. Aba no matua fika no matishta ya kuika la fe. Patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule mona file unaika, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
apa no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule umfa file kalipa, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
apa no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule mona file unaika, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
Chendela boyas akupange toy. It's gonna steal all your joy. All your joy, all your joy. It's gonna destroy. It's joy, it's joy.
Do not give any look off in the devil.
Open your eyes and shine on him.
Yahweh, zamafuna bana bake balila. Amafuna base kerela.
Zamafuna balila. Patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule mona file unaika, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
apa no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule umfa file kalipa, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
apa no matua fika no patishta ya kuika la fe.
Ushan Dabada,
ule mona file unaika, basti una wika la fe.
Ushan Dabada,
Osagona iwe, wake up ukambe na yawe. Ayo mavuto yako, yapeleke kuliawe. Ayo matenda yako, boom, yapeleke kuliawe. Icho chikwati chako, chipeleke kuliawe. Iyo music yako, ipeleke kuliawe. Apa no matua fika no matua ya kuika la fe.
Yes, I citizen. Don't talk about no ways. But I know I feel my world. Sometimes have a quiet time. While the name of the Bible, you even pray to your Lord. Don't I bang it away. Let's go watch
Zenwap.com.
Actually, I ask my people.